世に出ねえ剣にな。
Yeah, watu mwangu na mi wajashoni. Yeah, yeah, yeah. Acho wakani wafasoni. Yeah, yeah, yeah. Zebo teju wa nimobeni wa shwako pili ya gamashini wafasoni. Akewa ye wajashoni, unyesoni. Yeah, nyahu, koka komi ya shikansi ya u. No hale fishi sloti baba u. Ikesu mwashitopi yengoto mafolo. Mafiga lifoto, mapibu wo. Nyahu imbetolo, abeni miyakba miyaga maye kojodoko. Macho wa mataiku, majibu ye choko. Madlo mitu mwasoa, yeah, yeah. Wantele jatu ni wanchi. One wo air force, one fishi. Meno buwashi wanchi. One day ubana ugonti. Tele that you ni wanchi. One wo air force, one fish. Meno buwashi wachi. One day ubana ugonti. Watu mwangu na mi wajashoni. Yeah, yeah, yeah. Acho wakani wafasoni. Yeah, yeah, yeah. Zebo teju wa nimobeni wa shwako pili ya gamashini wafasoni. Akewa ya wajashoni, unyesoni. Mitao ma la 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 la, boye wadome tomason, yeah, yeah. Oye ya fo, uduna balaga jaka lishi yodoko. Oye jiongba, baby J Cole. Mitao shikani makwebo jia fahi. Matelebo kong 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 jia bahi. Niko baya ikuton, ayayolo, yeah. One tele jatu ni wanchi. One wo air force, one fish. Menogu washi wachi. One day ubana ugonti. One tele jatu ni wanchi. One wo air force, one fish. Menogu washi wachi. One day ubana ugonti. Watu mwangu na mi wajashoni. Yeah, yeah, yeah. Acha wakani wafasoni. Yeah, yeah, yeah. Zebo teju wa nyumobeni wa shwako pili ya gamashini wafasoni. Akewo nye wajashoni, unyesoni.